I-festive season isifikile. Woza e-Liberty Liquors ukuze ujabule ngale festive. Thola i-500ml ye-Savannah ngo-R262.90 nebhodlela le-4th Street 3-litre rosé ngo-R59.90 nje kuphela. Ayatholakala nama-gift pack e-Scottish Leader, Amarula, Baines kanye ne-Clipped with Gold. Shona e-Liberty Liquors eseduze nawe upholise ukushisa ngale festive. Khumbula ukuthi ujabule ngokuzinakekela. Uphuzo oludakayo aludayiselwa abantu abaneminyaka engaphansi kuka-18.